see it coming round. I see lights. Now what for action? I see it coming round. I see lights. Now what for action? Come here, Yingi, come on, Nagiza. Come on, Nagiza. Come here, Yingi, come on, Nagiza. Come on, Nagiza. Come here, Yingi, come on, Nagiza. Come on, Nagiza. Come here, Yingi, come on, Nagiza. Come on, Nagiza.
Tulea kunganda, davani shiniwe, tulea wanaka shiniwe, alo paribe paribe, malu.
Kamera nyingi kama naigiza, kama naigiza, kamera nyingi kama naigiza, kama naigiza, kamera nyingi kama naigiza, kama naigiza, kamera nyingi kama naigiza. Come on, Nagiza. I see camera. I see lights. Now what for action? I see camera. I see lights. Now what for action? Camera, Yingi, come on, Nagiza. Come on, Nagiza. Camera, Yingi, come on, Nagiza. Come on, Nagiza. Camera, Yingi, come on, Nagiza. Come on, Nagiza. Come here, Yingi, come on, Nagiza. Come on, Nagiza. Wakiuliza tiketi ziko sold. Chiki watoto wako bold. Alafu moe tina share gold. Switchi ni too cold.
Shere, 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 shere.
Leo ni shere,
shere, shere.
Wakiuliza tiketi ziko sold. Chiki watoto wako bold. Alafu moe tina share gold. Switchi ni too cold.
Shere, 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 shere.
Leo ni shere,
shere, shere.
Kamera nyingi kama naigiza. Kama naigiza. Kamera nyingi kama naigiza. Kama naigiza. Kamera nyingi kama naigiza. Come on, Nagiza. Camera nyingi, come on, Nagiza. Come on, Nagiza.